Oh, na 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 na. Hey, I'm Mr. Vida Spice. Sijui nini unapitia. Najua Mungu anaundajia. Hapo pasipo na njia. Hivo mpendwa tulia.
All of a sudden, somebody tell my enemies. All of a sudden, Yesu ameingia kati. All of a sudden, maisha meibadili. All of a sudden, my life different story.
Yani ghafla tu, ghafla binfu, maisha yangu yamebadili. Nasema ghafla tu, ghafla binfu, na sio juju anaitwa Mungu. Nilikuwa nalia lia, huku moyoni ninaumia. Hadi yeye alipoingia, maisha
akabadilisha. All of a sudden, yeah, somebody tell my enemies. All of a sudden,
all of a sudden,
Yesu ameingia kati. All of a sudden, maisha meibadili. All of a sudden, my life different story.
Hey, Mungu ni mwema, my life is a different story. Atamaliza kilio kimaisha kupe funguo. Nasema atamaliza kilio na kimaisha kupe funguo.